I'm checking up on 5, get it on my side to get a big boy, Jamandas, Turiman, Bustani. Je, naambia kitami na HIV na kwa shujaa hindo HIV machis kitawa na nipasa na P the rest in peace niggas na kama kupata nilipopata ndigidi wigidi bigidi bata kufata fata tijiofatu na kujigijigidi la protector nzidi kudata poteza data na otome kutapunzi mekata na kurupuka kifo ndo kira liwacha so squeezy na pigia magotira momba jana minitapona siku mojana paranganana perukushani viruguni mingi barabarani na kaza wa maso napata chapana mini kuna kesho skata masla na njana zirikoma okay jomba so kisa ni nukwa wanzi nyanya papa na chazina uchogra karaba makwa ni maisha ni fura kurukupo na kuja mere kufa kishuja
Mtoko ni kumna kunyanya pa ishara je kuni kanisha tamami lele siwezi legeza liza liwa ni kubishu jana zidigidi kukaza msuli na chakarika chakanyika ni mefunguka ni sijapoteza mta ilivo tokea ni kama ajali katika kupanda kuponda kama limekuta ni meupami pagano liwa ipanga ime nipanga kwa success sijale manano ye watu as long as jasha ni bless na sisi napiga matizi ni chenge ni kachi zoma stress mtai wa mongo ni mesha tubo wezi ni acha helpless matizi mandemu wanao ni jiwa ni singe wachana wa singe gundu weja pomba tadiari ni mesho
jena mbea kitami na HIV na kwa shujaa hindo HIV machis kitawa na nipasa na pri the rest in peace niggas yeah na mbea kitami na HIV na kwa shujaa hindo HIV machis kitawa na nipasa na pri the rest in peace niggas pri
Chepuko vijana, punguzeni miangaliko, macho kora,
Effect Strong.